waxaadii tidhi ambeerna jacayl ku gaagaadoon bar idoo galayn maxaadii tidhi bislaa cishqigii dareenkaadoon barkaygaysi maxaadii tidhi ambeerna jacayl ku gaagaadoon bar igoo galayn maxaadii tidhi bislaa cishqigii dareenkaadoon barkaygaysi maxaadii tidhi adaan ku boqraday adoon ballamaha ka soo bixin karin maxaadii tidhi bogayga habsi adoo boholyowga u moodaciya maxaadii tidhi adaan ku boqraday adoon ballamaha ka soo bixi karin maxaadii tidhi bogayga habsi adoo boholyowga u moodaciya haddii barashadu khasaara ahayd xidhiidhku hadduu biluunku ekaa haddii cishqigaan bartanka ka galee anan badiliyo cato u aqbalay bareejada dhowr 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 bareejada dhowr yaa ka hadhee bareejada dhowr haddii barashadu khasaara ahayd xidhiidhku hadduu biluunku ekaa haddii cishqigaan bartanka ka galee anan badiliyo cato u aqbalay bareejada dhowr 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 bareejada dhowr yaa ka hadhee bareejada dhowr miyaad bandhigtaa adoo baran ruuxa miyaad boqrataa halkaa baleelaysa bakti ma kartaa kalbaahan dartaada ma beegsanaysaa bilaash kalgacayla miyaad bandhigtaa adoo baran ruuxa miyaad boqrataa halkaa baleelaysa bakti ma kartaa kalbaahan dartaada ma beegsanaysaa haddii barashadu khasaara ahayd xidhiidhku hadduu biluunku ekaa haddii cishqigaan bartanka ka galee anan badiliyo cato u aqbalay bareejada dhowr 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 bareejada dhowr yaa ka hadhee bareejada dhowr haddii barashadu khasaara ahayd xidhiidhku hadduu biluunku ekaa haddii cishqigaan bartanka ka galee anan badiliyo cato u aqbalay bareejada dhowr 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 bareejada dhowr yaa ka hadhee bareejada dhowr haddii barashadu khasaara ahayd xidhiidhku hadduu biluunku ekaa haddii cishqigaan bartanka ka galee anan badiliyo cato u aqbalay bareejada dhowr 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 bareejada dhowr yaa ka hadhee bareejada dhowr